in the rain.
Bo ani tebova kumulembe mulirwe kutunuliro yaka yaka ngatala taliyo mulendaba ani wange wasukuluma mazima bakutunulira bagambe walondayo omu mubanchi mulaba baby wange nakwesiga mazima kusabo sembeze mu mutima nde mugungu omu tosubiza mpewo
njagala baby jagala
umutima kuwade
yekwe darling yekwe
tosubiza mpewo
jagala baby jagala
umutima kuwade
yekwe darling yekwe
osika sika nga magineti oli mubisi gwa njuki baby owoma yekwe kayimba akalungi akatava kumulembe mbwewa mmero wa mangalu monde uye kwe kayimba akalungi akatava kumulembe bakuma kunyirira mubutufu gwe tova kumulembe mubanji wendaba hani wange wasukuluma nkusaba nsubize titoja kunjabulira jagala ngate sweet olilina mkusabo nsubize titoja kunjabulira
jagala manye baby
jagala